ti po marruok biro wacho ni ya ine gar konyruok bura geno kuomi Chemo pondogi thoma bira poya Eno umigi bombe Iniyo etipone
Dake tipo majawan Ema moro chunya Dake tipo majawan Ema moro chunya
Ea wadye nobeni kako kumbani Kondi gigi magalewe nyok Ninor masirama Birogo tieno
Was the good girl, Laura, to your rocket ship?